Ministro Cielo Gamacho, Abale Gassiere Gadiriri, Aquapuri di Navale, Manototu, Ongo Gade.
Thank you.
desi obu kwe bide Oke chukuru mbidi nilada sisi ya
Aka madi gino
ọbara onye ezi omume. Jizọs eze ndị eze mere iwe ike ọnwụ. Jizọs eze ndị eze mere iwe ike ọnwụ. Eze ndị eze biliwo ewu ụwa niile, ụwa niile. Mere ka onye kwere na Jizọs, olileanya dịra gị. A sịkwarị na ị nwụrụ n'ime Jizọs, olileanya dịrị gị. Ọ dị nwanne gị na nwanna gị ka ị rapụrụ gị wee laa mmụọ. Mana ya wụrụ na ọ natara Kraịst wee nwụọ, ọ wụ anụ arụ nwụrụ. Emechaa anyị ga-eyiri akpụkpọ arụ nke na-anaghị anwụ anwụ. Otu a ka akwụkwọ nsọ mere ka onye onye nsọ m, onye gara ije n'elu mmiri dajụkwu. Ị ma na mmiri emighị emi m, ụwa niile, ụwa niile ṅụrịa.
Agaghị eji mmehie ke nna, wele tomo ya abun pasta dige ya ni o e mana bun tiki na dige ya yonye metara ye buru 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 ma
Jesus Christ. Na fake.
Brother, every other gift, now are you. Every other gift without Jesus, now are you. Every other gift, I say now are you. Every other gift without Jesus, now are you.
If they give you money, then go take your papa. If you no agree, your mama go go. After your mama, your wife go follow. I say every other girl without Jesus no way. Jesus, now are you? If they give you power, then go take your peace. They give you power, I say, then go take your peace. Oh. Every other gift, I say, now are you? Every other gift, without Jesus, now are you?
Thank you.
If in a fine house, we go give you well, well. Fine, fine picking, my Jesus go give you. Because every other give without Jesus now I you. Maka every other gift without Jesus now are you. Every other gift now are you. Every other gift without Jesus now are you. Every other gift I say now are you. Every other gift without Jesus now are you.
Itiri bachanelo lu, onwa gacharere, omona
university. When did he want them? A fellow would go to okay, Chukuru, Akwambo Chekewa. One better more. I said, no, one better, Kapamba.
Okay, Chukuru, Akwambo Chekewa.
There is no hurry in life. It was
Tu quasi yo vi, tu quasi yo vi.